Ngo baby we went haja tuma baja ni birori bahuza mu mibyizi weekend ni ya mashori pula kumuka fumo out ni nka makavelu yigize bad boy ngafika fan base rekita jukori gusaza nkandi uwanje na mafoto karya na masho gacha tukajya gusura abaje mu cyaro tukabasusurutsa bakaduha umugisha maboko wanjye nkunda nkuko mikora baby wanjye akunzwe nkuko bisabwa ndumwari kazi we muvuge na bubizire tubwire ibyawe nawe The way you bless my days Would you hum every day? You deserve my self-will Baby, wanje hunda hunda chani
Chani
Changu wawa kunda kurja kani
Chani
Mere gabi te you go a fun
Chani
Kuna kukunda kakujira madan
Chani
Baby, wanje hunda hunda chani
Chani
Changu wawa kunda kurja kani
Chani
Mere gabi te you go a fun
Chani
Kuna kukunda kakujira madan
Chani
cyane ndibi koni yari bize muri phone mfata snap pore pore pure black mera nini ntaje neza baja nini fata fata banzi barafatwa bebe ufite ukuntu numva nakora amabara bara para para zaba ex nizo zatumye ahampaba nakujya impaka oya simarara niba utumva nkanjye genda bagutema paka nicyo kumushaka ubwo turi kumwe paka I got a press nigga ndakijya ngo nigga nateze kumusiga ndi neza nkakusiga The way you bless my days Would you hum every day You deserve my self-will Baby, wanje hunda hunda chani
Chani
Changu wawa kunda kurja kani
Chani
Mere gabi te you go a fun
Chani
Kuna kukunda kakujira madan
Chani
Baby, wanje hunda hunda chani
Chani
Changu wawa kunda kurja kani
Chani
Mere gabi te you go a fun
Chani
Kuna kukunda kakujira madan